Isaka 14 verse 1. Owesifazane ohlaniphileyo uyakha indlu yakhe, kepha isiwula uyayidiliza ngezandla zakhe. Verse 2. Ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova, kepha ophambanisa indlela zakhe uyamdelela. Verse 3. Emloyini wesiwula kukhona induku yokuyiqhenya kwaso, kepha indebe zabahlaniphileyo ziyabalondoloza. Verse 4. Lapho kungekho khona izinkomo, umkhombe awunalutho, kepha izuzo inkulu ngamandla ezinkabi. Verse 5. Ufakazi oqinisileyo akaqamba amanga, kepha ufakazi ongaqinisile uyaphafuza amanga. Verse 6. Isidelesi siyafuna ukuhlakanipha, singakutholi, kepha ukwazi kulula koqondayo. Verse 7. Suka phambi komuntu oyisiwula ngokuba lapha uboni indebe zokwazi. Verse 8. Ukuhlakanipha koqondileyo kungukuqonda indlela yakhe, kepha ubuwula beziwula buyinkohliso. Verse 9. Iziwula ziyadela umnikelo wecala, kepha phakathi kwabaqotho wamukelekile. Verse 10. Inhliziyo yazi ubumunyu bayo, umfokazi akahlanganyeli intokozo yayo. Verse 11. Indlu yababi iyachithwa, kepha itende labaqotho liyahluma. Verse 12. Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu, kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa. Verse 13. Nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu, nokuphela kwentokozo kulusizi. Verse 14. Ohlehla ngenhliziyo uyasutha ngezindlela zakhe, nomuntu omuhle ngemsebenzi yakhe. Verse 15. Ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke, kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe. Verse 16. Ohlakaniphileyo uyesaba udede bubini, kepha isiwula siyaqhosha singanakulutho. Verse 17. Isififane siyenza ubula, kepha umuntu wamasu unokuthula. Verse 18. Abangenalwazi badle ifa lobula, kepha abaqondileyo baqheliswa ngokwazi. Verse 19. Ababi bakhothoma phambi kwabalungileyo, namashinga asemasangweni abalungileyo. Verse 20. Ompofu uyazonda nawo umakhelwane wakhe, kepha ocebileyo unabaningi abamthandayo. Verse 21. Odela umakhelwane wakhe uyona, kepha onomusa wabampofu ubusisiwe. Verse 22. Angithi baduka abaceba okubi na, umusa neqiniso kuyakuba ngokwabaqamba okuhle. Verse 23. Wonke umshikashika unenzuzo, kepha amazwi omlomo abanga ukuswela kuphela. Verse 24. Umqhele abahlaniphileyo uyindlebe yabo, umgexo ziwula ungubuwula. Verse 25. Ufakazi oqinisileyo uyophula imphefumulo, kepha ophafuza amanga unenkohliso. Verse 26. Ekumesabeni uJehova khona ithemba elinamandla, abantwana bakhe bayakuba nesiphephelo. Verse 27. Ukumesaba uJehova kungumthombo wokuphila, ukuze kudedwe ezigibeni zokufa. Verse 28. Udumo lwenkosi lungobuningi babantu, kepha ukuswela abantu kungukuchithwa kwesikhulu. Verse 29. Owephuza ukuthukuthela unokuqonda okuningi, kepha isififane siyaphakamisa ubula. Verse 30. Inhliziyo ezolileyo ungukuphila kwenyama, kepha uma ungukubola kwamathambo. Verse 31. Ocindezela umpofu sola umenzi wakhe, kepha onomusa koswelayo uyamdumisa. Verse 32. Omubi uwiswa phansi ngobubi bakhe, kepha olungileyo unethemba ekufeni kwakhe. Verse 33. Ukuhlakanipha okuhlezi enhliziyweni yonokuqonda, kepha phakathi kweziwula akwaziwa. Verse 34. Ukulunga kuyaphakamisa isizwe, kepha ukona kuyihlazo kubantu. Verse 35. Isisa senkosi sikuyo inceku enokuqonda, kepha intukuthelo yayo iyakuba kwehlazisayo.